izingane zami ezimnyama nesafuna ukulalela ingaki izindlela.
Impepho nesibane mhlambe ngizosinda. Lately ngifila ngathi ngisehlane maye ngiyalinga. Nalama voices asekhanda yasiphinda phinda phahla. Noma lenke ngasoyidikadika hlaba. Ufake nesibandla mafuna ukuphila thandaza. Uguge ngedolo sicele kubaba. Hayi nabo kumnyama phakathi sizwe simnyama. Ngapha siyakhula konke sikwenzayo kusa. Social media sibuthana nesikhathi siyaphuthuma. Bheka iclimate yashintsha ebusika izulu liyaduma. Ngibathe ngiyabheka kubantu suphelile umusa. Thando lwemali yabusa ntanga isikhathi siyahamba usikhohliwe ukusikhaya. Uzobalekelaphi njengoba ikhaya kwizindonga wezokhoseleka. Masefikile lobu mnyama uzobalekelaphi njengoba ikhaya kwizindonga wezokhoseleka.
Sobu mnyama esizayo baleka mntanami kunezikhathi ikhathi sobu mnyama esizayo baleka mntanami baleka thandaza thandaza mntanami thandaza thandaza dlawe nama.
This is not what I pray for. We push ourselves to the limit. Blelu ya pambili twali kungangcine ngilahlekelwa indlela. Mangiphindele emuva kunemphefumulo engasweleka. Ngafisa likwazi, ngafaka omane, ngafa magenge kuze khale nabo mdini. Nokuthi ngiyaphahla ngcine ngicishelwa na impepho. Nokuthi ngiyalighta ngcine ngicishelwa ikhandlela. Brother no mama athi ngibobekezela. Khonza to pass that thing bohlale thembeni. Ngoba kumnyama ngiyasibuza ngihlale ngithembeni. Ngiyangazama ngazithi endlozi nangishweleze. Shweleze njani bengazi nothimonini. Bathi ngibenzele umsebenzi kubeni mina ngisebenzi. Mfundise uthambulese kungoba esontweni anginikile.
Kunezikhathi khathi sobumnyama esizayo thandaza thandaza. Pahla, pahla, kanyisi kanyisi. Tandaza, balega, tandaza, pahla, balega.